那今天的聊
iyi ni radio y'u Rwanda America. Radio y'u Rwanda America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Facebook na Twitter aho mudukurikira kuri @ radio yacu naho kuri @ radio yacu @.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Peter hari ku buhanga bw'ibyuma ndi nawe ari ku bugenzuzi bwa programu zose zibageraho hano muri studio ya Karen Washington DC. Murumva Jeffrey Mutagoma kuri micro umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 muba muraritswe mu kiganiro muri sanga. Kenshi tubinyuza ku rubuga rwacu rwa Facebook tukabashyiriraho icyo turi buganireho, tubasaba ibitekerezo, tubasaba no kuduha nimero zanyu bashaka kugira icyo bavuga. Gusa rimwe na rimwe hari abanyuzamo bakishyiriraho ibyo bashaka kwamamaza cyangwa se bidafitanye isano n'ikiganiro tuba twabatumiyemo. Abo rero mu ntangiriro z'iki kiganiro reka mbasabe rwose muzajye mugerageza gushyiraho ibitekerezo n'ibijyanye n'insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu, tutashyizeho ibyo kwamamaza cyangwa ibidafite bihuriye n'icyo turi buganire. Mute rero abakunzi b'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi tubahishiye iki? Uyu munsi turabaza tuti ese muzika n'amategeko bishobora gusangira uburyamo ntihagire igihutaza ikindi? Ni ikibazo tugiye kubaza umutumirwa w'ikiganiro muri sanga twabatumiriye uyu munsi. Ni Madame Umulisa Sano, umunyarwandakazi wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo, ubu akaba atuye mu Rwanda. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu by'amategeko LLB, akaba akomeje no kwigira impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri bita Masters cyangwa LLM nanone mu bijyanye n'amategeko. Ariko hejuru y'ibyo ni umuhanzi wandika akanaririmba indirimbo zinyuranye. Uyu munsi rero niwe ugiye kudufasha gusubiza icyo kibazo anadusangiza uko yabigenje n'inzira yanyuzemo mu kuba akora ibyo byombi. Madame Aline Sano, mubabarire ntabwo ari Aline Sano, nabyitiranyije ndabizi ko hari undi witwa Aline Sano. Ni Umulisa, urambabarira. Madame Umulisa, ikaze mu kiganiro muri sanga. Murongo wawe ko numva utarimo utobanira neza.
Ntabwo munyumva.
Aha, ubwo noneho turakumvise, ngaho ongera usuhuza bumva ikiganiro muri sanga.
Ndabasuhuje mwese abari ku kiganiro muri sanga, kumeshimiye kubana
None se Umulisa, hari radio waba ufunguye aho ngaho ko wagira ngo turimo turumva ikintu gisa na repeat y'ijwi ryawe?
Gomba kuba ari headphone zikuremo.
Aha, sa nkuzikuraho noneho turaza kukumva neza. aho ngaho bipfuye kuruta noneho rero reka dutangire wabyumvise rero ko natangiye mvuga yuko wiga ibyo amategeko mu kiciro cya maîtrise ukaba warasoje kiciro cya mbere cya LLB ariko ukaba uri n'umuhanzi ari amategeko ari n'umuziki ikibanza kuri wowe ni iki
ndavuga ngo amategeko n'ubuzima niyo masomo nahisemo kwiga ariko nayo nyiga nyakunze niyo kariya numva ndimo neza ariko umuziki bwo numva bimeze nk'umwuka mpumeka ntabwo ibindi bintu byose bizanye na muzika
aha niba mbyumva neza rero bavuga uti kimwe ni amahitamo yanjye mu byo kwiga ariko ikindi nicyo buzima bwanjye
ikindi nasanze kindi ngikunda
wisanze
ntacyo wabihindura
ni ukuvuga rero ubwo noneho muzika wayitangiye ryari wavutse uririmba ujya kumenya ubwenge
yego mu by'ukuri njya kumenya ubwenge nararirimbaga nk'uko abahanzi benshi batangira kuririmbira mu rusengero nanjye niho natangiriye ariko nta nubwo namenya ngo natangiye si imyaka ingahe niyize ndirimbo
none se usohora indirimbo ya mbere yumvikanye abantu bakamenya bati ubu ni umulisa sano uririmbye indirimbo hari ryari
indirimbo ya mbere naririmbye ititwa iyanjye kuko nari mu makorari ni kera cyane mu bihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na gatatu
mbu wakwereka ntaguciye mu ijambo ave nkwereke dutangirira urugendo rw'umuntu watangiye muzika
nk'uko nabikubwiye nakuriye mu muziki natangiye navutse ndi mu itorero papa ari pasiteri indirimba muri korari z'abana ni ukuvuga ngo igihe natangiriye kumenya kuvuga namenye kuvuga ndirimba
ubwo hari ryari muhe mwaka
imyaka ntabwo nyivuga mfite
ariko natangiye kuririmba
muri 1997
yego
muri korari mu rusengero hanyuma ntangira kuririmba solo kandi noneho ntari muri korari wenda indirimbo navuga ko secular music muri 2005 niho nakoze indirimbo yitwa iyanjye ya mbere
iyi akaba ari
zari indirimbo eshanu nakoze indirimbo eshanu ariko muri zo iri kuri YouTube channel yanjye abantu bashobora kubona yitwa urukundo mbakunda
aha urukundo mbakunda komeza
hanyuma ndakomeza muri 2007 ndakomeza gutora izindi ndirimbo zigera ku icumi nazo zimwe muri zo ziri kuri YouTube channel hanyuma 2011 nabwo nkora izindi ndirimbo eshanu nazo ziri kuri YouTube channel zo muri zo ni eshatu nyuma yaho rero nsa n'uhagaritse kuririmba nsa n'uhagaritse gukomeza gukora indirimbo nkomeza ibindi ndubaka subira mu ishuri hanyuma ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2022 niho nongeye gukora izindi ndirimbo zanjye
wari ugize uti nabaye mbihagaritse nkora ibindi njya kwiga ndubaka icyo gihe wakomeje kuririmba ariko mu by'ukuri udasohora indirimbo
yego nakomeje kuririmba nakomeje gutarama ariko ntajya muri studio ngo nkore indirimbo
ubu kugeza ubu ufite indirimbo zingana iki umaze guhimba no kuririmbira abakunzi bawe
urumva iyo nzira yose nandika indirimbo maze guhimba ni nyinshi cyane ariko izo maze gushyira hanze ni 20
ni ukuvuga rero
kuri YouTube channel yanjye ho hariho 16
no kuvuga waruzi tizo maze guhimba n'inyinshi ariko izo nashyize hanze ni 20 bivuze rero yuko hari izindi nyinshi uteganya gusohora mu minsi iri imbere cyangwa waranditse ubona ntabwo ntibicamo neza uravuga utereka mbe nzishinguye
oya hari izindi nyinshi nteganya gusohora uko nakubwiye nagumaga kora indirimbo 2005 2007 2011 ubu ngubu ngira ngo n'ubwa nyuma nafashe icyemezo noneho cyo kubyinjiramo neza nkaba ngiye gukora indirimbo izo nanditse nabitse izo nakoze zitasohotse zose nkazishyira hanze gahoro gahoro
ye mukanya turagaruka tukubaza uko ubigenza kugira ngo bibangikanye no kwiga amategeko kuko nabyo ntabwo ari ibintu byoroheje buri ribuze no kutubwira kuko numvise waratangiye kuririmba kera ufite n'indirimbo nyinshi cyane ariko sinzi niba ari njye udakurikira neza mu ruhando rwa muzika ntabwo njya nkubona waserutse cyane mu bitaramo ibyo nabyo turaza kubigaruka ariko reka mbanze nsabe icyubahiro hariya atuzamurire imwe mu ndirimbo zawe tubanze n'abataramva ukuririmba babanze yitwa Gaju ya Mwiza tubanze tuyisogongere twumve uko wayiririmbye Radio ya Amerika ivugira i Washington DC Gaju ya Mwiza indirimbo y'Umulisa Sano Umulisa ibya Gaju na Marembo n'urugerero bite
ubuzima tubamo n'urugamba Gaju ahagarariye ababyeyi bababonye ababyeyi babagore bababonye atari uko bari bonyine atari abasingo mothers ahubwo ari uko abagabo babo badahari bari gushaka ibitunga urugo kure y'urugo abo ba mama rero hari ukuntu batishimye cyane ariko sosiyete itabizi kubera ko uzi ngo arubatse afite umugabo ariko ari mu rugo wenyine agomba kumenya proje z'urugo agomba kumenya uko abana biga agomba kumenya uko babaho ibyo byose akabikora wenyine kandi Marembo nyine yaragiye guhagarara mu Marembo kugira ngo ahahire urugo so nkunda kuba inspired na story z'ukuri imva ngo ni inkuru ibiriho so Gaju ni mushuti wanjye ariko utitwa Gaju ni izina nahisemo kumuha ufite umugabo udahari twaraganiriye numva aravunika ariko kandi ntitunabizi ko avunika twebwe tumubona ameze neza ariko we afite iyo loneliness n'urwo rugamba n'abana so mbayesire mukorera indirimbo imuhumuriza
tu raza kongera tu garuke nanone ku bigutera kwinspira nkuko ubivuze mu rugo rurimi rw'igifaransa ariko ku murongo wa telefone tufite umwe mu bakunzi baragijwe rya Amerika ushaka kugira icyo akubaza yitwa Rashid Ramadan ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku rugo rya Amerika turaho Rashid gabanya radio hanyuma useno wigira hirya gato kugira ngo tukumve neza utubwira uherereye uhite unabaza ikibazo
yego nari koze nibwira ko ubu radio ntari
gabanisha gabanya rwose kuko turumva birimo bicika yego
bora kuba ari rusa kuri nagabanije neza
yego ikibazo cyawe
ego jende karashigireho ubundi mu majepfo y'igihugu cy'u Burundi muri province ya Makamba nashaka mbaze na telefoni mutumire numva yuko akora nk'ubujurubiri akabukorera icyarimwe kwiga hanyuma no kuririmba indirimbo
komeza
halo hanyuma nimubaza mbega ubwo bujurubiri bwaborohera kubikora icyarimwe ko tuzi kwiga naho biba bigomba gufatirwa umwanya ubereye hanyuma akandi kibazo kagira kabiri nagomba namubaze ndabona urubyiruko rw'ubu na cyane cyane tugomba gutaratagiza hose ariko bitanga mbega urubyiruko yubatse ari umudamu cyanke akiri umwigeme iyo hari urukiri urundi rwaruka kugira ngo byigwa hanyuma no gukora n'ibindi babikorere icyarimwe kugira bashobore kubona umusaruro hanyuma ndabashimire cyane ngaho ku kigo cya Amerika mugerageze muze muturongerere umurongo wa FM nubwo sindi yuko ibyo gusubira gukora ku migaragaro ngaha mu Burundi byoba biri mu nzira kugira dushobore kuzaza tubakurikirana neza murakoze ngaho ku kigo cya Amerika
urakoze cyane Rashid Ramadan aho ngaho i Makamba icyo nakubwira nuko leta y'u Burundi n'ijwi rya Amerika ibyo bijyanye n'uwo murongo wa FM nizera ko barimo kubiganiraho nibikunda leta y'u Burundi igafungura imirongo y'ijwi rya Amerika imirongo ibiganiro byacu bizongera bibagereho ariko mbibutse ko ubu ngubu mushobora kudukurikira kuri ya mirongo ya metero 19 na metero 22 ndetse no kuri w'eshatu radio yacu vyewe ya kadomu.com nkuko nababwiye ntangira iki kiganiro mukanya turaza kujya kwa Yazid Mutsinzi wihangane gato ntuve ku murongo ariko reka umutumirwa wacu Umulisa abanze asubize ibibazo bya Rashid Ramadan sinzi niba wamwumvise neza kimwe mu bya mbere yabajije no kukubaza ati ubigenza ute ko ibyo bintu byombi bitoroshye kugira ngo hatagira igicuri kindi icya kabiri ni ukubaza ati ntabwo azi niba wubatse cyangwa ukiri ingaragu ati uko byo bimeze kose urahanura iki urubyiruko rwo muri iki gihe rusa n'urugenda rukenera cyane gukora ibintu birenze kimwe kugira ngo rubashe kubaho
ikintu gihari cyo uko kubikora byombi aba ari ibintu bitoroshye ariko iyo wiyemeje ikintu wagishobora nta mwanya ugira wo gupfusha ubusa mu gihe uri muri ya gahunda amategeko ndayiga ndanakora nta nubwo ndi ingaragu ndubatse mfite n'umuryango ariko ibyo bintu byose ugerageza kubibonera umwanya kugira ngo hatagira ikibangamira ikindi umuzika ariko uwo ngukora nk'ikintu nkunda cyane cyane ko ikintu ukunda udashobora kukiburira umwanya birashoboka rero kuko iyo urebye muri schedule yawe ushobora gusanga hari umwanya ukoramo ibintu bitari bugira akamaro kanini uwo mwanya niwureka kandi iyo hari ikintu ushaka kugeraho ugerageza nawe ubwawe kwiyumva kwiyima wowe donc umwanya wawe wose ukawushyira kuri bya bintu ushyizeho amaso kugira ngo ushobore kubigeraho urubyiruko rero rukora ibintu byinshi icyarimwe agomba kubireba akareba niba bishoboye koko kubikora niba nta kiryamira ikindi kuko iyo hari kiryamira ikindi kirapfa yasanga adashoboye kubikora agakora kimwe akagikora neza inyura ko ikintu cyose ukoze cyose usibye icyo kwiba niwo murimo utari mwiza ariko indi mirimo yose wakora ukayishyiramo umwete ukayitindamo byanze bikunze kugirira akamaro iyo nama nama
urakoze cyane reka noneho dusubire ku murongo wa telefone nanone twakire Yazid Mutsinzi
yemerewe neza
wiweho Mutsinzi uherereye hehe ugahita unabaza ikibazo cyawe
niza rero yemerewe icyo ndi kubaza uwo mutumirwa mwadutumiriye ashaka kumubaza ese yaba afite management mu bijyanye n'umuziki we ikindi nkurikije igihe yatangiriye n'umuziki we ndumva ashobora kuba wenda umuziki hari imbaraga nkeya bushyizemo kuko ndumva yaratangiye kera ariko umuziki we kigaragara ntabwo abantu benshi bawuzi cyane noneho ikindi namubaza biramworohera kujya muri studio gukora indirimbo ko tujya twumva ibijyanye n'abaproducer biba bigoranye ugasanga nk'umuntu yamaze ijoro ryose arimo kubikodinga gushyiraho n'amasomo aba arimo banki atubwire ukuntu biba bimeze ari muri studio no kuba ari ku ishuri ko biba bimworoheye murakoze
ye wamwumvise Yazid Mutsinzi rero
namwumvise yabanje kumbaza niba mfite management
anavuga ati watangiye kera ariko
ubu hari abo turi kuvugana kandi twatangiye gukorana ntekereza ko bizagenda neza yabihuzaga n'uko natangiye umuziki kera ariko abantu bakaba batanzi impamvu abantu batanzi cyane ni uko ntangiye umuziki ntabwo nari ngamije gucuruza umuziki nari ngamije kuririmbira abakunzi abari muri entourage mba mu baranzi narabaririmbiye kuva icyo gihe cyose ahubwo uyu munsi niho numva hageze ko noneho wa muziki nawusohora nkanawucuruza ikindi kandi kiriya gihe kera dutangira ntabwo byari ibintu byoroshye wabaga ufite sapoti nkeya ndavuga ku babyeyi batabyumva ko kuririmba bishobora kuba akazi niho nakurira ingofero abantu batangiye icyo gihe hamwe nanjye uyu munsi bakaba bari bakibirimo kuko basa n'abaharuye inzira ku bandi bazaza nyuma ko izo ntambara zose barazirwanye kugeza igihe bashoboye kumvikanisha umuziki ko waba akazi nk'akandi ngira ngo rero kuba ntari mfite sapoti y'ababyeyi kandi nari umwana ukiri mu biganza by'ababyeyi bavuga ngo komeza ririmba ahubwo bakubwira ngo reka ibyo bintu biratuma utsindwa kandi nanone simbitekereze nk'ibintu bishobora kuntunga ahubwo ari ibintu nkora kugira ngo nishime njyewe bwanjye n'abo turi kumwe nibyo byatumye ntagira iyo management ntamenyekana kugeza ubu ngubu ariko hari uruziga rw'abantu runaka twataramanye tuvuganye banze ariko ntabwo bigeze bisakara ngo bijye ku isoko hirya no hino ikindi yarabajije ni ukumbaza ngo mbe muri studio biroroshye ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye byakumva umuntu wigeze ayijyamo ntabwo byoroshye gukora indirimbo ushobora kuyikora ijoro ryose ushobora kuyikora umunsi urenze umwe niyo mpamvu navugaga ngo iyo ukunda ikintu ukora iyo bwabaga kugira ngo ushobore kugihuza n'ikindi ntabwo nizi iminsi yose bivuze rero ko iyo ntize nshaka mu munsi umwe nkanyaruka nkajya mu isi niyo ukunda igenzi ndi niba musubije neza
ndumva ibibazo yabajije ubisubije ni ugusangira ijambo tunyaruka twakira n'abandi bakunzi b'ikiganiro muri Sanga dusubire hakurya hariya mu Burundi twakire Eric Nzohaimana ikaze mu kiganiro muri Sanga
amahoro
amahoro cyane Eric uherereye ahagana he muri icyo gihugu cy'u Burundi?
Uherereye muri province Kirundo muri komine Bugabira muri zone Kigina.
Ikibazo cyawe rero umutumirwa uramubaza iki?
Umutumirwa arashaka kumbaza Kirone mu buhanzi bwiwe abukora gutyo tujenga ari kariga ibintu bijyanye n'amategeko ngaho yarakujya mu Rwanda kandi cyangwa ari umukongomani igenda gutyo kugira ngo umuziki wiwe uzotere imbere bizogenda gutyo kumenya ngo nabo ngaho mu Rwanda mbe batindeye cyane bizogenda gutyo.
Sinzi niba ashoboye kumva icyo umubaza ariko Umulisa washoboye kumva icyo Eric arimo abaza neza?
Arabaza ati se bizagenda bite kugira ngo umuziki wanjye utere imbere?
Eric
ego ni ukuntu abageze ni ukunyende
nagusubije rero
ntabwo umuntu ashaka gutangira uyu munsi ngira ngo uyu munsi niho nkora ikiganiro kuri radiyo y'ijwi ry'Amerika ntabwo nshobora gutangira none ngo ubuke nateye imbere. Ndabizi ko bizafata igihe, bizafata inzira ndende, ahubwo icyo nzakora ni ukudacika intege naho iterambere hamwe n'igihe bizagenda biza ariko namusubiza.
Urakoze cyane. Ngira ngo Eric aranyuzwe. Reka twambuke nanone twakire Yves Bucana.
Ndabwirwa cyane ndabwirwa i Burundi mu ntara ya Gitega.
Ariko usangiye izina ni ry'umuntu umwe w'umunyamakuru nzi ukora kuri BBC ari wo wari nawe wabanje kuryitwa ninde?
Cyane kubera yashyikiriza iki cya kiganiro cy'imikino kuri BBC.
Yego
none ariko kubera ndamukunda cyane naho tutakibasha kumwumva hanyuma akabazo kanjye kumutumire ese yoba yubatse arafise umuryango nimba yoba yubatse bimworohera gute gukora umuziki no kwi akabivanga n'ibyo bijyanye n'amashuri?
Yabivuze ariko yavuze ko yubatse yubatse ariko mukanya ariko waruncitse ntongeye kukubaza none ubwo ngubwo izina warariretse uhitamo iryo ngiryo warahinduye burundu cyangwa ubikomatanya byose?
Kubisanzwe ibyo byabize cyane n'ibyo kuri rwego rwo kwishyura kuko ndakunda gukoresha Facebook cyane.
Ubwo se ntiwumva ko abantu ushobora kwandika ibintu abantu bakagira ngo niwe wabyanditse? Numva ko ushobora kwandika ibintu abantu bakibeshya ko ari we wabyanditse?
Oyawe ntabwo bisa kuko ku mwirondoro ushobora neza ko bitandukanye cyane ku mwirondoro yanjye n'iyahize cyane ujya mu Rwanda.
Ubwo rero urumva rero ko nawe ushobora gutunga amazina abiri ubwo ngaho reka nkureke ukomeze ubaze umutumirwa ubwo nawe araza kugusubiza uko ashobora gukora ibyo byombi ariko icyo gushaka cyo yari yakivuze ubwo komeza ku kibazo cyawe ne kugutwarira umwanya.
Ego murakoze cyane kandi ndo mbanze shimira ijwi ry'Amerika kuri kano kanya mu mwanya kukokera kare na kare nahora ntanga umwanya nk'uku nkarindira yuko nyamagaza nkabura mugabo ndabashimiye cyane hanyuma reka mbandanye n'ikibazo ubwo none mu kazi kiwe ari mu uko kuziki bikavangana no ku ishuri n'urugo ari aritunganya gute ko abantu benshi usanga bafise mu kibazo cy'umwanya cyane cyane kuko mu gihe yosigura neza iwene aritunganya kuko hariho n'abandi usanga batinya gukora akazi bijyanye n'amabanga aya n'ariya ariko wewe ahubwo ndamukeje cyane kubona ashobora kubitunganya byose bikagenda neza cyane.
Ati aragukeje kubona ushobora kubitunganya bikagenda neza byose ariko iki kibazo nubwo wagishubije abantu barakomeza kukigarukaho ngira ngo baracyagifite inyota. Sinzi niba hari ikindi wakongeraho ku byo wavuze.
Ndumva nta kindi nakongeraho. Icyo nakongeraho ni uko byose bitagenda neza ijana ku ijana kuko byanze bikunze uwo munzani n'utuma ko byose byagenze neza si nawubona kuko iyo ufashe umwanya uri muri studio ukaba wakoze icyumweru cyose weekend ukajya muri studio icyo gihe murugo hari bisatu abana ntibaba bakubonye ni sacrifice no kwitanga kugira ngo ugere kucyo ushaka nekereza ko hari igihe bizaba bitakeze ko kuko amashuri ikiyasoza nubwo kwiga bitarangira ariko ngira ngo uko iminsi izagenda nzajya ngenda ndushaho kubinoza ariko ntushobora kuvuga ko byose bigenda neza ijana ku ijana kuko nk'uko bari kubibaza ni byinshi ku muntu umwe
ubwo niba mbyumva neza wagira uti ni urugamba nka rwa rundi twahoze tuvuga rwo muri gaju ya mwiza
yego ni urwo ngurwo ni urugamba uba ugomba kurugana kandi ntaho ushaka gutsindwa urumva rero ko bisaba imbaraga nyinshi z'umubiri n'iz'umutima
ubwo rero nawe ukeneye abakwambarira impumbya Hanzi Aline Umulisa mu ndirimbo Nkwambariye Impumbya Radio ya Amerika ivugira Washington DC turi mu kiganiro muri sanga Aline Umulisa iyo ndirimbo ndaza kuyikubazaho akantu gato mukanya ariko hariya ku buhanga bw'ibyuma barambwiye bati Yves Bucana aracyari ku murongo wa telefoni ngo yanze kugenda atabajije ikindi kibazo hari kandi na John turi n'umugisha reka duhere kuri Yves Bucana John araba yihanganye gato nawe turaza kumuha ijambo Yves ugize uti twari tugiye udashoje ibibazo byawe
yego ikibazo bari ko ndamubaza nagomba muhumbarize nimba nyumva akiturijeho uko abaririmbyi benshi barakora mugabo ugasanga ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi ntibariko barabakurikirana buto gutyo bigatuma rero baca bacika intege mumumbarize ku mbuga ziwe bwa mbere indirimbo umuntu azitumiye ku rubuga nko kuri Facebook cyangwa kuri YouTube iyo ziho nka gute icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri abishuri nyuma yishimiye ururimi bamukurikirana hanyuma reka nshya ngiye ko ndabashimira ku kanya mu mari ku ijwi rya Amerika murakoze cyane murakoze Imana ibahezagire ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane nawe wakoze guhamagara no gutanga ibitekerezo byawe Aline Umulisa arakumva reka gusubize
Murakoze. Ntabwo ku mbuga kuri Facebook ntabwo mpari, ariko ndi ku rubuga rwa YouTube nitwa Umulisa Sano, niko channel yanjye yitwa, yajyaho indirimbo zose zirahari. Ndanamushimiye kandi ko niyo nkunga agiye kuyintera. Hanyuma ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise neza.
Ive, ikibazo cya kabiri uracyahari cyangwa waciyeho? Ramba ramba. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. John, turi n'umugisha, ikaze mu kiganiro muri Isanga, uherereye he, ikibazo cyawe?
Murakoze cyane. Nherereye mu Rwanda mu karere ka Bugesera. Mu by'ukuri rero uyu muhanzi Umulisa Sano rwose ntabwo ibihangano byo mu Rwanda tukunda kubyumva ku maradiyo atandukanye, ndetse no kuri social media ntabwo dukunda kumubona. Twamuhakuraje kugira ngo atangire ashyire indirimbo ze kuri social media dukunde kuzibona, afungure imbuga za Instagram tubashe kumwumva. Ikibazo njye mfite nshaka kumubaza, ese we ko indirimbo ze uri kumva ko zijyanye mu by'ukuri zijyanye n'umuco nyarwanda, kandi ugasanga indirimbo akenshi mu Rwanda zisa nk'aho ziri gukundwa n'urubyiruko ari indirimbo mbese zisa nk'aho izo bakunda kwita ibushebe, we yumva afite icyizere cy'uko indirimbo ze zarushaho gukundwa cyane? Murakoze. Icyo kibazo njye nashakaga kumubaza.
Arakumva?
Yego. Ntabwo navuga ijana ku ijana ko indirimbo nzaririmba zizakundwa n'abanyarwanda bose cyangwa n'abumva ikinyarwanda bose muri rusange, ariko nk'uko n'izo zibishe kuvuga abantu bose batazikunda, ni nako n'izanjye hari abatazazikunda ariko hakaba n'abazikunda. Ubwo rero nzaririmbira abazazikunda. Yabona musubire
John, wanyuzwe?
Ubwo umuganda nyuzwe kuri icyo ngicyo cya mbere cyaka. Kuri icyo ngicyo rero ho ikibazo mfite, ntabwo akunda kugaragara kuri social media zitandukanye, ko agiye kubigenza ke kugira ngo tumubone no kuri Facebook, tumubone kuri Instagram, yewe no kuno kuzindi mbuga ngurukanabumenyi.
Ngira ngo kuba kuri social media cyane ntabwo ari byo byatuma amenyekana, gusa kugira YouTube channel yo ni ngombwa, kandi ndabifite yitwa Umulisa Sano. Ariko kuba kuri Instagram cyangwa kuri Facebook umunsi ku munsi ntabwo ntekereza ko byo byatuma amenyekana cyane, ahubwo gukorana n'ibitangazamakuru bivuga umuziki bizamura abahanzi, kugira ngo icyo ni cyo nzakomeza gufatanya na management yanjye mu bihe biri imbere, dutangira gukorana dutegura gahunda nyinshi z'ibitaramo. Bazambona kenshi kuri social media, ariko atari ukuvuga ngo ni ukujya kuri social media kugaragaza ubuzima bwawe bwa buri munsi muri private. Bazambona ku mbuga nk'umuhanzi n'umuziki, kandi nyinshi iri kuri YouTube channel.
Urakoze cyane. Reka twakire na Ruhamya Ali, kaze mu kiganiro muri Isanga, aho uherereye n'ikibazo cyawe kuri Sano Umulisa.
Murakoze. Ndi mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Kinyinya, ahitwa Kagugu. Nagira ngo mubaze n'izihe mbogamizi yahuye nazo mu mategeko, haba no mu muziki.
Mu kwiga amategeko nta mbogamizi navuga ngo ntazo. Abarimu barahari, mbogamizi zihari n'examineri bari nk'iz'abandi bose, irashaka ikaboneka. Mu muziki rero imbogamizi haba ni uko ibintu udashobora gukora wenyine. Iyo watangiye gukora umuziki ukajya hanze, bigusaba gukorana na producer, bigusaba ko ugira umwanya urara amajoro nk'uko babivuze,
ibyo bintu rero utari gukora wenyine bitari mu maboko yawe wenyine rimwe na rimwe biragorana kuko bitabafite kontrol ijana ku ijana. Niteza ko umuziki ari ibyo bibamo. Ikindi nanone biranahenda nabyo, ntabwo biba byoroshye kubikora byose hamwe, ariko nk'uko nabivuze kare ni urugamba umuntu aba agomba kurwana kandi akabatsinda.
Ruhamya Ali, uranyuzwe?
Okay.
Ntabwo mahitamo amwe
ibibazo by'abakurikira muri sanga ntabwo byoroshye nuko
byoroshye na gato ari kumbaza mahitamo amwe kandi atari yo mfite, ariko biri kwerekanya subize
ati bibaye ngombwa
mfite mahitamo amwe nahitamo umuziki. Kuko kuri njye umuziki ni ubuzima, umuziki ni terapi, umuziki amategeko hari abantu benshi bayakora, ariko njyewe ariyo nkoze yonyine nkaba ntiyemerewe kuririmba na gato napfubanze. Rero nahitamo umuziki, mfite amahitamo.
Ye ngira ngo aranyuzwe. Reka dusangire ijambo twambuka tujye hariya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twakire Frank Dukuze. Uherereye he muri Kongo?
Muri Kongo mbere yaho bita Ikalemi, ni hakurya yo muri Uvira n'uruzi rwa Tanganyika.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyawe nari kubaza umunyamategeko. None imirimo ibiri ni ukubera ko zikoreraga mu gihugu gitandukanye kandi byemerwa n'amategeko, cyangwa ubikora ku bushake bwawe?
Oya, ntabwo ikibazo cyawe gisobanutse, ongera ubaze neza.
Murongera kumpamagara none reka nongere nsubire ku nani nseme neza.
Oya, uravuga ikibazo cyawe ntabwo gisobanutse neza, ibyo byasomye byo nibyo, ariko icyo hari ukuntu uvanze amagambo nticyasohoka neza, ongera ubaze neza icyo washaka kubaza.
Nk'umunyamakuru w'umunyamwuga rero nyunganye. Umunyamakuru w'umunyamwuga nyunganira.
Nkunganire, urabaza se niba amategeko y'u Rwanda yemera kuba yaba umunyamuziki akaba akanakora indirimbo, akaba akanaba umunyamategeko?
Ingingo ariko icyo ndarinzi neza, aririmba n'umuhanzi aririmba uruhe rurimi rwo muri Kongo cyangwa rwo mu Rwanda? Kwanje ndi umukongomani uzi ururimi rw'Ikinyarwanda.
Okay, reka tumubaze, erega arahibereye, niyo mahirwe dufite. Aratubwira niba amategeko y'u Rwanda amwemerera kubikora byombi, dore ko ari n'umunyamategeko, anatubwire ururimi aririmbamo, sibyo?
Nicyo kabisa.
Ngira ngo baza kare yabajije ngo mbe ngo mbikora gute, mbikorera mu bihugu bibiri. Sinzi icyo yari ashatse kuvuga, niba yanasomye neza nk'uko yabivuze. Ariko kuririmba n'amategeko ntaho bigonganira mu mategeko y'u Rwanda. Biremewe kubihuza. Ikindi kandi ngira ngo no bagiye banyuzeho n'indirimbo zanjye yabyumvise indirimbo mu Kinyarwanda.
Ikindi kiriho ngira ngo
mbuza no kuririmba mu zindi ndimi, uyu munsi nashatse gukora indirimbo yo mu rundi rurimi, ntabwo ndibinyitse ku rurimi runaka.
Ubanza n'ibyerekeye kuririmba waririmbira muri buri gihugu cyose, ahubwo wenda icyazamo iby'amategeko asaba naho wakorera umwuga w'ubwavoka?
Ntabwo ndi avoka, ni umunyamategeko ariko ntabwo ndi avoka. Ariko aho wakorera umwuga ho niho hagomba kuba hahari hazwi neza, ariko aho waririmbira ku isi yose waharirimbira bakorereye.
Wabisobanukiwe Dukuze we?
namaze kubyumva neza mu nyamakuru ndasobanukiwe neza kandi murakoze turabashimiye kuba mwatugira icyizere natwe mukaduhamagara kuduhuza n'umunyamateka y'umuhanzi
komera cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nakwibutsa yuko sano Umulisa ari naho yavukiye hariya mu ntara ya Kivu yepfo ubwo rero urumva yuko hari n'ibindi muhurira radijwe rya Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mbibutse ko abarimo kumfasha muri kino kiganiro hari hakurya ari Peter Handle ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro dukunda kwikira CD mu magambo magufi nibo barimo kumfasha kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma umutumirwa wacu uyu munsi ni sano Umulisa turaganira ku bijyanye na muzika n'amategeko. Madame Umulisa Mukanya, tumaze gushyiraho indirimbo yitwa Nkwambariye Impumbya. Wumva iyo ndirimbo, wumva isa niyifuriza neza, niyambariye impumbya umuntu wagiye ku rugamba, umuntu uhatana, umuntu ukirana. Iyo nanone kongera ikagira n'isano na ya indi ya mbere ya gaju ya mwiza bisa byose nibivuga ku bintu by'urugamba. Urugamba ushaka kuvuga muri izi ndirimbo, impumbya wambara muri izi ndirimbo, iya mbere yo wabivuze ariko si iya kabiri yoko nayo ijya gusa n'iya mbere. Ibihangano byawe byose bigenda bigira ingingo imwe igutera ishyaka n'inyota yo guhanga.
Ego iyo wumvirizi ihangano bya buri muhanzi umva ibihangano bye byose bijya kugira n'isano kuko ntabwo umuhanzi aba yinspire n'ibintu byose hari ibimwinspira. Nkunda rero gutekereza ku buzima no ku bantu bareka ubuzima bwabo ku bw'abandi. Sinzi niba abantu bajya bafata umwanya wo kwitegereza abasirikare n'abapolisi ku mugoroba twese twiruka dutaha bo bacunga umutekano ngo hatagira uhungabana. Njyewe rero mbitindaho umuntu wese ureka ubuzima bwe akiyibagirwa agakunda abandi akagira ishyaka rivuga ngo ntabwo nzaryama, hari abataryamye, hari ababayeho nabi, mu mbaraga zanjye nke nk'umuntu umwe ndahagurutse ngiye guhagarara hariya mu marembo mbarinde. Uwo muntu mutekerezaho kenshi kandi nkamwambariye impumbya nini. Nakubwiye ko indirimbo zanjye ntabwo ari ibintu mbyuka ngo nandike, ahubwo ngira ikintu gituma numva uwo munsi nshaka kwandika. Ubwo rero nandika iyo ngiyo nayo nahuye n'ibisa nayo.
Ndakumva reka nsabe hariya hakurya mu buhanga bw'ibyuma batuzamurire indi ndirimbo yawe imwe ngira ngo ni nayo turi buze gusorezaho muzo turi bucurange, noneho tugaruke kuri iyo ngingo wari uvuze.
Gara gara nara hiwe ari kumutima ntuje unshinje cyaha kikize gushije nakwi nduko turaho imisi n'imisi mburwa n'imisa
tadijwe ya Amerika ivugira i Washington DC sano umulisa mu ndirimbo rungano mukanya turaza iwawe adrenga birano uburetse gato gato cyane rwose turaje ariko reka sano umulisa abanze atubwire nanone kuri indirimbo yise rungano ati ntabwo umutima uri hamwe mudahari ati umutima ntumpa mahoro kubera ikivi ntushije icyo kivi sano umulisa niki
rungano indirimbo nanditse mvuga ngo nkumbuye umwe mu bana twanganaga wapfuye hari ibintu byinshi hari poze nyinshi twari dufitanye zaheze hagati itarangiye kandi ntashoboye gukomeza icyo nicyo cyatumye nandika rungano hanyuma sinerore kugira ngo n'undi ukumbuye urungano rwe yisangemo ariko mu by'ukuri yari indirimbo no kuri icyo cyano yanjye biragaragara uwo nayituye yari indirimbo natuye umwana twanganaga wapfuye
indirimbo zawe zirimo amagambo asa n'ayimbitse inyandiko itsitse bikomeye ntabwo ufite impungenge ko abo wandikira abo uririmbira badashobora gushyikira ubutumwa bupfunditse mu ndirimbo wakoze cyangwa ngo bibanyureho batabashije gushyikira icyo ushaka kubasangiza
nubwo amagambo arimo navuga ko afite ikinyarwanda kijimije iyo uzumvirije inshuro irenze niwe ushobora kubyumva ariko nanone ntekereza ko gukunda indirimbo akenshi hari n'igihe ugikunda utumvise n'ibyo ivuga kuko neza abashinwa turazikunda n'iz'abayapani ariko ndi na available wayumva akayikunda akayoberwa icyo isobanuye ndahari ngo bisobanure usibye ko numva zitagoye cyane nk'uko uri kubivuga
ubwo mukanya uraza kutubwira naho uboneka rero kugira ngo abashaka kukubona bazakubone ngufitiye ikindi kibazo kimwe ndakigarukaho mukanya kijyanye n'injyana wahisemo kuko byumvikana ko ari injyana ituje y'ubwoko bumwe njyewe numva indirimbo zawe zijya kunyibutsa nk'iz'undi muhanzi witwa Cecile Kayirebwa najyaga numva kera nkiri umwana n'ubu ndazumva ariko iyo numva ubutumwa burimo uko zijyana zimeze bijya kusa n'ibinyibutsa izo ndirimbo ariko reka tubanze tujye kwa Adrien Ngabirano ikaze mu kiganiro muri Sanga uherereye he ikibazo cyawe
murakoze cyane nyakubaho mu minsamakuru ama ni Adrien Ngabirano uherereye mu gisagara cya Bujumbura ni Burundi
ikibazo
ego ndi muri katiye carame mfite ikibazo no gukeza cyane umutumire hama ndabamukije cyane umutumire nkaba nashaka kubaza umutumire ese yatanguye kuja muri kariyeri y'umuziki ryari hama ni ukuvuga umuntu agerageje kumviriza indirimbo ziwe zirimo agahinda cyane ese nabyo bizakuba
arakumva nta gusubiza
indirimbo ziwe mu Kirundi
yambwiye ko nabivuze ko natangiye kuririmba muri 2007 hanyuma kumviriza indirimbo ahari ntabwo ntekereza ko zirimo agahinda kenshi ahubwo hari injyana nk'uko Jeffrey yarabivuze bayizita ibihozo ni indirimbo uririmba utuje uhoza wa mugani arinda ibihozo ntabwo rero ntabwo ari agahinda karimo ariko nanone indirimbo burya isohoka uyandika ikuvamo bitewe na mudu urimo muri ako kanya ndumva uko namusubiza.
Reka noneho
ndiyumvira ufite ako kanya wandika.
Reka twakire Emmanuel ni bona.
Halo.
Ego turakumva Emmanuel, aho uherereye ikibazo?
Nake ndi mu Bujumbura mu Burundi aha mu Rohero, hanyuma nahise ikibazo kumutumire. Bivanye n'ibikorwa akora, akaba abikora ku mwanya umwe, nsinzi ko naba nabitahuye nabi. Ni umunyamategeko kandi akongera akaririmba. Lolo rero nahise ikibazo gikurikira, mu gihe bishyitse umuntu agakora nk'icyaha cyangwa nk'ikosa itegeko ryacu ryandikwe, hari nk'ibyaha bimwe bimwe cyangwa ibintu bitarakorwa amategeko yacu atayahari, muri icyo gihe umuntu arahereza agahanwa gute?
Ubanza noneho umubajije ikijyanye n'amategeko, kandi turimo tuvuga ibyerekeye umuziki. Ariko ariko ubwo uramupimye, reka twumve niba ari umunyamategeko koko cyangwa yatubeshye twumve. Umulisa
ntabwo numvise n'ikibazo abajije neza.
Umuntu akoze icyaha kitari mu mategeko, icyo cyaha gihanwa gite? Kiba ari icyaha kwanza.
Icyaha kitari mu mategeko ntabwo aba ari icyaha, kuko icyaha cyitwa icyaha kubera ko itegeko rigihana. Ubwo rero ntabwo nzi ubwoko bw'icyaha bwaba buhari butari mu mategeko.
Kandi yagikoze nta tegeko rigihana, ubwo ntabwo cyaba ari icyaha.
Nta kimuhana kiba gihari.
Wabyumvise Emmanuel?
Nabyumvise, murakoze.
Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC, turagenda tugana ku musozo. Reka noneho twihute Madame Sano Umulisa, reka duse nabagana ku mwanzuro, icyo uhishiye abanywanyi bawe, icyo utegura muri iyi minsi iri imbere, tugana ku musozo.
Abanywanyi banjye nababwira ngo babandi twahoranye turi kumwe, noneho nagarutse banshyigikire, banyamamaze n'abatari bandi bamenye. Ndi gutegura album izajya hanze mu kwezi kwa 12. Nasaba abantu kunshyigikira kugira ngo umuziki wanjye ukomeze ujye imbere, hanyuma nkanabasaba kujya kuri YouTube channel yanjye Umulisa Sano bagakora subscribe kugira ngo igihe nshyize nk'indirimbo zijye zibageraho vuba. Hanyuma randevu tukayihana mu kwezi kwa 12, uzashyira album yanjye ya mbere hanze.
Naho babandi bahoze bavuga bati tugize amatsiko yo kugusobanuza, si ubwo bagukuraye?
Kuri Twitter, kuri page yanjye ya Twitter hariho nitwa Nibisano, bajyaho uwambaza ikibazo namusubiza.
Madame Sano Umulisa, umunyamategeko ukaba n'umuhanzi, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kunkumira, mwakoze.
Nshimire kandi inshuti namwe mwese mwakomeje kumva ikiganiro muri Isanga. Pete Handley ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Cyubahiro Jordan wamfashije kubagezaho iki kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye iyi ndirimbo Gaju ya Mwiza y'umuhanzi Sano Umulisa, naho jyewe ni mukanya mu makuru saa 12.